kamana ni wowe niringiye yobore intambwe zanjye mu nzira yawe yera umpe kukumvira umpe kukuba kugira ngo ugusaza mwami tuzijyane ni wowe akanwa kanjye karirimbe ugukomera kwawe mwami ingingo zanjye zose data zigukorere intekerezo zanjye zose zikwerekeze o mana maze ku munsi w'amateka tuzijyanire akanwa kanjye karirimbe ugukomera kwawe mwami ingingo zanjye zose data zigukorere intekerezo zanjye zose zikwerekeze o mana maze ku munsi w'amateka tuzijyanire
Tuzijyanire maze ku munsi w'amateka